mbili. Mala ya kwanza nilipomuona moyo kambokea, akasema kwamba mimi kwangu amezama. Akasema wezi mikunitenga, kwa kemi amenipenda. Ila cha kushangaza siku tatu zimepita, anaza kuhomba matumizi etidia, nitumie bando kwenye simu yangu. Nikajiuliza maswali, ni upendo gani ambao tumeanzisha kwa muda, alafu ushaanza kuomba pesa, pesa we, pesa we. Siamini kama upendo upo, yawezekano unanidanganya wewe, kwangu ni maumivu tu kuniumiza. Mengi nimewaza nikawajua, majibu nikakosa mimi, najua wenda wewe wenda kanijibu mimi. Nisikilize nachosema, nachosema niweke wazi ili mimi nijue kama kweli wanipenda, wanipenda kama kweli wanipenda mimi, wanipenda kama kweli wanipenda, wanipenda kama kweli wanipenda wewe. Kweli wanipenda,
tumejuana leo na jana, tumejuana leo na jana, tumejuana leo na jana,
tumejuana, tumejuana,
tumejuana leo na jana.
Kuna binti nishakutana naye mara moja na nikapita naye asubuhi, ananipigia simu,
baby kuna kitu nataka nikwambie, kama utajali naomba unisaidie, alafu baby nina mimba yako.
Nishakutana wengi kama wewe, tumekutana jana, hiyo mimba ya upepo. Nikamwambia konyo nimeko, nikabadili lugha, nikawa mchina. Iya sansu si yufuna,
iya sansu si yufuna.
Mengi nimewaza nikawajua, majibu nikakosa mimi, ajua wenda wewe wenda kanijibu mimi. Nisikilize nachosema, nachosema niweke wazi ili mimi nijue kama kweli wanipenda, wanipenda kama kweli wanipenda mimi, wanipenda kama kweli wanipenda, wanipenda kama kweli wanipenda wewe.
Tumejuana leo na jana,
ah, leo
tumejuana leo na jana,
leo na jana, leo na jana,
tumejuana leo na jana,
leo na jana, leo na jana,
tumejuana leo na jana,
leo na jana, na jana, leo na jana.
Mido made it.